Nataka mastori,
yes.
Tupige mastori,
yes.
Ya mkweli mastori,
yes.
Naleta mastori,
yes.
Alikiba kawa Simba,
no.
Na Shilole ana mimba,
no.
Tena mimba ya Kadinda,
no.
Na Kikwete anaimba,
no.
Eti Nei ana gorofa,
yeah.
Na Vikenzo wana gorofa,
yeah.
Eti Duli kawa lofa,
yeah.
Na Uliza kawa lofa,
no.
Diamondi ana kitambi,
no.
Malaika hana zambi,
no.
Na Linex ana futa bangi,
no.
Avuti bangi,
yes, yes.
Mnampenda,
yes,
na Kikwete mnampenda,
yes,
Zito Kabwe mnampenda,
yes,
Mange Kimambi mnampenda,
yes,
Vita Msecho mnampenda,
no, no.
Hamumpendi,
no.
Ila Sheta mnampenda,
no,
eh, hata Kitale,
no.
Watoto mnapenda shule,
yes,
mnakwenda shule,
yes.
Shule ni mnasoma bure,
yes,
kila kitu bure,
yes.
Kuna walimu madalasani,
no.
Mnasoma nini,
no.
Hata Isabati,
no.
Ubuyu na Visheti,
yes.
Napenda mademu wakali, wenye sura na shepu hatari, wenye nyumba magari makali, wanalindwa na mbo wakali. Kwa Sepetu nimegonga,
no.
Kwa Joketi nimegonga,
no.
Gigimane nimegonga,
no.
Na kwa Wopa nimegonga,
no. No.
Ni milango jamani,
yeah.
Kalapina ni mlevi,
no.
Mnamogopa ni mlevi,
no.
Lina ni mlevi,
no. No.
Si walevi wa muziki,
yes.
On the mix.